Exclusive from TheQuip.net.
King of Buzz. Rumor says
Kademo made this.
Never Stajon. Listen, Roma says vadi sumia molo poku vika kuma kwevo. Baka puna pachipyangu waka pando kuma chevo. Bifemu fiafi wanga, my blood's kuma kevo. These daughters and sons of Jezabe on a devil. But foot another Roma says vadi wombe shafi. Kale wa shafi avu nangani love nobe shafi. No sweet no sweat vali landa nolo chafi. So venda dionse dionse wala pala ukanga wa chafi. That's what Roma says. Kushinendo shinganisa no babu. I don't know which is which. Another rumor says venda name futuku na mapanga no tuseme. Milo pashfumanga menshinga waingila munchende. Nga waingila munchende kumi puwezi show mutende. Bak MP afisenda wafote timu wapende. But foot another rumor says bufi wakumaini. Amaka wakwata ya kunchi tode ya kumaini. Bana wakaele umo tuwa wa same line. Mwika letele lava nenu waswine you align. That's what rumor says. Nafira fita tifbondo kato shinga ni kunchi to. Roma says mukaliyo mukamba kuma buzz na ma metaphor. Delivery on points na ma rhyme ya ma letaphor. Walika tuwa mupando ye natakuwa wokuleka ko. Ni most expensive so mufugile mwaponye sako. Foot another rumor says bufite ulemba. Memimbo shako kuplowa bufite ulenga. Mumuto mwabafe menshi yeka yeka nga bimbali. Nga teba chite katwishi nga teba te ulembali. Roma says iyo rumor shaishwana inenga chishinka nga bufi. But nane na liumfa kwe vya pale finash. Anyway. Roma says bali apaku blowa bali panzile. Blowa kwa fi wanga takunganga bali tangile. Bafyashi bali sandile kuchechi bali panzile. Uwanga bali sambile na femu yali langile. Foot another rumor says bofi waka yeli. Jealous na pavo kuituala pasoni kuisabili. Mwina le pushinga fiodo shisu memi vele. Numa pali kumukakanga kama wanama vele. Roma says sana vima Roma vyo ashwa. Yeah. Roma says baki tama shano kola vengi ni wa mwaka. Impia wapanga everyday woku panga mwaka. Teta kwa tezilu nga takite wala wa maka. Wambi ni mkano wa banyela to wali wonfa walu saka. But foot another Roma says bufi brandi ikulu. Wana wakwa lesa waikalanga vena ibulu. Yeskulu fena business endorsement filesa. Mwawa pela fionsofa wakwa tati nilesa. Roma says but nine says we have a fear in the phone watch. And there are anyway. Roma says tapari fya kutwish kori ya pasta wa fake. My miracles da panga fima wanga na matriki. My gospel wa tiste wa chakolo wa tende. Wa mkawe na ma drugs bambi furu no to swende. Foot another Roma says yeah de kwesha. Kulanda pava bompi wa kwa lesa mukalosha. Bible yali landas na bafwa mukavusha. Ukachusha ava bompi bandi na ine nkachusha. That's what Roma says. Ine fya kwa lesa shifuwa no kulanda pokoi eh. Anybody and that's not judging her. It's a guy judging her film, you know. Yeah. Roma says bachi lolo mwamo na wafingi wachita mufim. Nga wacha wailinga nyefyo mwaba pela mochensh. Gani waka teka wafi wanga teta vipi. Kwa vulo wangala kutafu wafi teta tiki. But foot another rumor says David Jimu Paipu. Ali ni mfumo unefya kwa lesa tari aidu. Lesa gana sonta nishi na chupo na sonta. Wali awantu wali palu wa menso ya kupo ya tonta. That's what rumor says. Ngani yoya waka teka na nina liumfu wapo ashu. Numa titi ndande puno kula ndapo manjeo. Gaini iti wako inga. Yeah. Roma says fima Roma Roma kwa ashu. Ofsenda na siria sana. Wadovi asini na imumu waliumfu wapo vya mparefe. That's what Roma says. King of Buzz Icho. Another rumor says nefu money nefu. Asala wa itumtumba kwa washu.
Exclusive from TheQuip.net.